pamoja record.
Yo Duke, what up? I wish you coming now. Ah, pamoja gang house on boy, yo. Ah, Wizzy Morfet Abajale
Duke on the beat.
Duke on the beat.
Far away, far away, far away, far away, far away, my baby. Nini kumbali ye mbongo, nini kubebe. Uwe chonde mbali ulaya, tuka pandendege. Nimi na kwambia, baby wangu, my baby. Nini kumbali ye mbongo, nini kubebe. Uwe chonde mbali kwanza, tuka pandendege. Uwe zawadi kwa kuriang, imbasi twende mbali, uwe lolote la tugiang. Iguwa mula jalali kama mbusi kama mtiang, uwe upoteang. Mwali wangu we kwanza utaishi, kwanza utaijoy. Imbega kwa bega nipo na wewe au nijoy. Mwali wangu kwanza utaishi, mwali utaijoy. Imbega kwa bega nipo na wewe au nijoy. Siki ya poli my baby, ini kubali ye mbongo ni uni baby. Uwe twende mbali far away upande ndege. Emi nasema na wewe kwanza my baby. Ini kubali ye mbongo ni niku bebe. Uwe twende mbali far away upande ndege. Minasema kwanza maneno majungu kipenzi wacha ungea. Upona mimi kwanza nisha kuzoea. Akiba mpani kwanza nisha kuzoea. Akina dada na jilani maneno wacha ungea. Uwe kipenzi mweza kusha kuzoea. Wambea jongea. Ah, isema mama, hini puna wewe. Uwe mama shinga, yatu achani, ibega kwa bega. Nipuna wewe, uwe mama shinga, yatu achani, ibega kwa bega. Kwaza umependeza na kakanu bega. Wenyu mama nyumbani, uona nitega. Far away, far away, far away, far away, far away, my baby. Nini kubali ye mbongo, nini kubebe. Twende mbali ulaya tukapande ndege. Imi nakwambia baby wangu my baby. Nini kubali ye mgongo nini kumbebe. Uwe twende mbali kwanza tukapande ndege.
Okay, 8:46.